le magazine parlant de l'environnement.
Wasabe luggatewtu te kanye ana jokkini nawtaraade kulantiraaje noddita de produits chimiques tawene kanan ko be leedi meden di kadi nawtorgol mudun o golle ana wadde sanne le laamu kidal onu ko gondo le saha leedi meden di do wonno ko ceedi de goto gondo le gendendi biido pati inde mudun haale holi tiwide
sikola kay gollo be damaji be da nawtoro produits lulirbe cyanure mercure acide ko nande mudu yobri fu cyanure mu nawtorto e li kabaru kaaje mube wada tondi e babo nawtorto tokasin dongal itugul kan yu hakikano
hore balé société civile kidal ndiadri wi de de kulantereje ananawtere wattu gonde joni ole onoku dum ana wembi be sanne sabi edum way wadde kutteji bangal jallan do jamarande be beedi wide du dabaji wombadde sabe mudun tita aga bakren wa effet de société civile kidal
min jino dum ele ko jabbi jam gondo le nuku do dabaji di yakata hudo ko buri hode projeji di njottoto do en dando dabane su yi jam do hudo kete woni kasi ko la don don ran jam ma yakkan hudo tawane forato modo won hen je waw jatta latar sababu daba o nyawasane ma wata nuku o wodda fi ngaluro nda yo hokke kiloji didi
tita ag bakren ana ndarta dabereji bame ko yawi pati torraji mudon kewto do himbe on wulito do himbe wasobe lugge tewtude kanne won gollobe damaji be
ko holli tammi golloɓe damaji ɓe ɓe anna wiide soni ɓe wuddi golleji mabɓe ɗi hana fe ɓe jokka ɗi ni ene ɗo nokku ɓe asa gaykare ɓe gatta ɗum ley hen ɓurani en fof saabi soni neɗɗo yeeto attaki kam wiide produit mabɓe ɗi ani faɗɗi faɗɗi ley nokkuji ɗi warti moɗo woni hen ndenno komi dardata ɓe yoɓe gattana hakkilo sanne nawtorgol ɗiɗo produit ji soni ɓe tiliki e majji
bureau dettida sahel environnement micintini wiide ɗi produit ngaji simmique ana gaɗa kutteji dow ha walu ana torra kulle mbuɗe dow muɗum fu ɓuri nawtortoɓe ɓe jaati hooreɓe nde gollirde ana darta e golloɓe damaji ɓe gattana ɗum hakkillo Abdourahmane Sanago woni hooreje bureau dettida sahel environnement
produit ɗi ka fof moƴƴa ɓuri fof wonande kamɓe golloɓe ɓe saabi eɗum wawi sawmbine ñawuji kiwɗi hono ɗoyru e ñawuji guɗɗi ɓilide kabaru buuje mbawɗi sattude sanne ba mbayde jokka hen saabi ko wiyete mercure ɓe nawtorto moƴƴana fe cellal so tawi noon eɓe nawtoro ɓornaki lulirɗi epi haɗoji produit ɗi torude ɓe ɗum santi noon ka ko ɓuri hewde ɓeɗo golloɓe damaji ɓe hillaka fe ɗiɗo kake gollirɗiɗi ɓeydade ɗum ɗum mercure o moƴƴana fe leydi eɗum bonna ɗum jammeji ɗi ndeno kala dabaji gonɗi ɗon nawtortoɗi jamma huɗo ɗiɗo nokkuji ɗi na e froti mawɗo eɗi mbawi jaati watude tawene ko ɓuuri hewde ley nokkuji hono kidal margal dabaji yimɓele gurata e muɗum maroɓe dabaji dunna kewi toon sanne
min gaɗi e bawɗe amen fo fa golloɓe damaji wonɓe le on nokku daña ko ɓiydo kabaru muɗum ka wala fuu koɓe jaɓi notade min ɗo kadduɗe e yewtere pallode l'environnement hannden ko Mamane Baba Kunta hawritine kabaruji muɗum lamɗo holli en yontere warode fa garten e kabaruji goɗɗi kaalen haala ha walu.